sakhiwe sakhiwe thina
sakhiwe
sakhiwe phezu kwesisekelo sakhiwe sakhiwe baba
Awesome. Oh, Zion, we have to travel advance.